wange mutima gwange kulamu gwange
zempanirira mpanirira omulungi gwange mutima gwange kulamu gwange
oli mulungi wange mubalungi bonna yekwasane byange amponye nyota nzikiriza nkukakase gwe kumukwano gwenina obulungi bulina switi abasajjo bakaabya nze nango nkaabya bedi wansuza ntunula eno gweneekomba yekka mu nsi eno yonna zesiri ekyusa bambi ndiwowomukwano gwetwesaana bambi tukuba omukwano mpanirira mpanirira omulungi wange mutima gwange kulamu gwange
mpanirira mpanirira omulungi gwange mutima gwange kulamu gwange oli musaayi gwange n'omutima gwange zenkwetaaga nange oli birooto byange ebirungi mulavu zaanyo lyange zenkwetaaga mukwano ojjeke nojendi oli birooto byange mu mutima gwange jangwe ne wange nkulage ku kyeninawo ze kwagala nnyo maswiti kwagala nnyo madaali onjakirange eddaala oli ddagala mulaavu
mpanirira mpanirira omulungi wange mutima gwange mulamu gwange
ze mpanirira mpanirira omulungi wange mutima gwange mulamu gwange
Follow, follow me baby, come to gende Zenkutwale wange, olabe kubazade Baby, I want to marry you I need your love, baby, I need your smile I need your body, sweetie
Wenya munawe, nyumirwa konange Zenjagale yo vyoli, omulungi wange My darling wange, you are special to me Zenjagale Watali vya ulimba Omulungi mulavu Amasanyo mulavu